optimistic. Nakay Rush, na Rush kama K. Sikiza hii.
Poa poa mam, umenitoa mbali. Nikiwa bila hali, sasa nina mali. Maisha iko shwari, kwako sina swali. Mie tena kubali, ukaniza kwa ihari. Bali siki ajali, mapenzi tu kwa dhati. Nasema ni asante, mola kupe hali. Na pia hakujali, maisha ni ufurai. Usiwe mashakani, shukiri kwako mam. Igeuke asali, tabasamu lako mam. Ni kwangu ni amani, natangaza duniani mam. Mwende wangu hani, kukudis kongelani. Piteleza samahani, nilifunza kusali. Na kumwabudu jalalu, sife moyo unaposali. Mwisho utabikwa taji.
Nikupe tuzo gani mama, wewe linatoka zama. Sasa ina budi kutangaza mama niwe. Nikupe tuzo gani mama, wewe linatoka zama. Sasa ina budi kutangaza mama niwe.
Sana mamu kwa malezi ulonilea. Kwa dhatu kanitunza na pia kujitolea. Shukrani mi natoa na pia sitechelea. Na shukuru pia mola kwa talanta lonibea. Na muimbia mamangu mzazi alienilea. Na imba kwa furaha wachache walo nichochea. Eti mziki misiwezi na sasa nishabobea. Nita bongola lakini rhymes takosea. Kwa mwye wangu mamu ziki hina kuchezea. Karimu ulonifunza sabaraka napokea.
Nikupe tuzo gani mama, wewe linatoka zama. Sasa ina mburi kutangaza mama ni. Nikupe tuzo gani mama, wewe linatoka zama. Sasa ina mburi kutangaza mama ni wewe.
Nine months of patience, 9 months of panic, 9 months of pain. Mama, you are the ultimate soldier. Will you defend our country? Mam, ulikuwa na mimi nikijikaza kutambana. Sasa natamba from Congo to Bongo, nikitumia huu ubongo wa Kisii uita Obongo. You are my die hard soldier. Soldier, ndi nita pray akongezee miaka. Juara kupatia milioni 100k. Tuzo hivi sio enough kulipa your blood, sweat and tears. Uli keep up maisha, you step up. Thanks ma, couldn't let down. Mam, I can't explain how I'm grateful to you. Kako requested assignment. You're my role model. Uli ni role car model ya clay. Niko perfect na good morals. Uli nipa moral. You made my future bright hata bila KPLC. You raised me right hata kuliko lefty. Kama kuna kitu ningependa kukufanya ni uwe proud na me. Kama kuna kitu singependa kukufanya ni uwe hurt by me. M to the YS,
M to the YS,
T to the IC,
T to the IC.
Mystic.
Nikupe tuzo gani mama, wewe linatoka zama. Sasa ina mburi kutangaza mama niwe. Nikupe